Robert Kabera yafashwe umunsi w'ejo ku itariki 13 mu masaha ya saa 3 y'i Kampala. Yafashwe n'inzego z'umutekano za polisi ya Uganda.
Bamufatiye iki?
Guhera ejo kugera uyu munsi, ibirego aregwa byari bitarajya ahagaragara mu byo yabashinjwa, ariko icyo tuzi cyo nuko hari ibyo Leta y'u Rwanda yabimurega. Ibyo aregwa ntago ari ibyo akoreye Uganda, niyo makuru dufite.
Leta y'u Rwanda se imurega iki?
Mu byo twagiye twumva mu binyamakuru, bavuga ko yari umusirikare kandi akaba yaraje ngo ashakwa n'inzego z'ubutabera z'u Rwanda. Ibindi bikurikiye biri muri fayiro ye ngo bizwi nabo mu Rwanda.
Ariko se hari ibimenyetso mwebwe nk'abanyarwanda mba muri Uganda, nkawe nk'uhagarariye impunzi, hari ibimenyetso wabonaga bigaragaza ko Robert Kabera ashobora kuba ashakishwa?
Ntago byagaragaraga, ariko nkurikije uko muzi kimwe n'izindi mpunzi muri rusange, wabonaga afite ubwoba, ari umuntu ugenda wigengesereye, udakunda kuboneka ahantu henshi. Nibwo arakimara kubona ibyangombwa vuba aha by'ubuhunzi byuzuye.
Yari amaze imyaka ingahe muri Uganda?
Yaje mu 2020.
Yari afite irihe garade mu ngabo za RDF?
Yari serije majoro, dukurikije uko avuga muri statement ye.
Mu Kinyarwanda baravuga ngo ibijya gushya birashyuha. Muri iyi minsi nta kintu na kimwe mwigeze mubona ku muntu cyane cyane wigengeseraga nkawe nk'uko bivuga, cyashuraga kugaragaza ko ashobora kuba ashakishwa, ntabwo umuntu bamufata bitunguranye.
Kuri za social media ziva zandikirwa mu Rwanda hagiye hagaragara izina rye, bavuga ko Robert ari mu Bugande kandi akwiye kujyanwa mu Rwanda, ariko ntabwo twari tuzi ko bizageraho iyi Leta yamufata ku bwumvikane bw'impande z'ibihugu byombi.
Hari ibimenyetso se mwaba mufite bibereka yuko yafashwe ku bwumvikane bw'ibyo bihugu byombi?
Ibimenyetso birahari, kuko mvugana nawe isaha ya saa 3 yarampamagaye arambwira ati muntabarize bagose aho ntuye inzu bayigose, hari ndabona imodoka enye za polisi, amapikipiki atatu ya polisi ariho abapolisi, ati hari trupe y'abapolisi irenga nka 50. Muntabarize ati ndapfuye afite ubwoba bwinshi. Mu kandi kanya arongera arambwira ati ndabona umusirikare wa Stema ukorana na ofise y'impunzi hano ahageze, ni umugabo majoro bamwita John. Ubwo byanyeretse ko already koko afashwe kandi na Leta yabimenye, kuko urwego rushinzwe impunzi rwari rwahageze hamwe n'iyo polisi yari yaje kumufata. Byumvikana ko iyo bitarimo Leta yari kurekurirwa aho ngaho, kuko nyuma yaho yarongeye atumenyesha ko bamutwaye kuri Horuti Kampala kuri polisi yaho muri CID. Ngomba ko urwo rugendo rwo kumusanga iwe ari polisi inganicyo yaje kumureba igasa ku rugo rwe akaza n'abashinzwe impunzi, ibyo byose hari uburyo izo nzego zatumanyeho birangira bamufasha.
Ubu se tuvugana aracyafungiye kuri Old Kampala Police Station cyangwa afungiye he?
Oya, ntagifungiyeyo. Amakuru dufite ni uko yaba ari aho bita Kireka.
Abafungirwa Kireka n'abantu bameze bate?
Abafungirwa Kireka ni imiteye igenzura ibyaha ngo bikomeye. Ubwo nabo bagiye kwicara barebe ibyo aregwa, bazashyiraho n'abamuburanisha aho ngaho. Ubwo ibyaha bye bizashobora n'abafite ibyaha byamuhama, badafite ibyaha ntibizamuhama, azaba umwere. Niko twe dutekereza uburyo bwa procedure uko bukora hano.
Hari abandi banyarwanda mu gihe cya vuba bigeze bafatirwa aho ngaho i Kampala bivuye ku busabe bwa Leta y'u Rwanda?
Nyuma yaro kudabuni cyangwa se nyuma yaho Jenerali Kayihura atakiyoborera polisi, iyi niyo kese ya mbere ibanje.
Emmanuel Bizimana, uhagarariye impunzi z'abanyarwanda i Kampala, ukaba uri n'umwe mu baharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu, ndagushimiye cyane kubw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane.